Yeah. Exchange production. Yeah. All I wanna show is that you listen. Smile.
Ibambe njalo Mzansi Afrika we Sibuye bambe Izophumelela Ibambe njalo Mzansi Afrika we Sibuye bambe Izophumelela Nawe 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 Ubikondo lakho Ubheke phambili uzophumelela Yeah, zonke zazala zivumbethe Uthuba ikhono lakho Ubeke ithemba lakho kumdala uzophumelela Nawe, nawe, nawe Uthuba ikhono lakho Ubeke phambili uzophumelela Zonke zazala zivumbethe Uthuba ikhono lakho Ubeke ithemba lakho kumdala uzophumelela
Now I want to score for my own. Unubongi might not be telling regular. Now I believe in myself. Uzisikela namajita we pusha njengomfazi obelethe ingane. Hey. Now I wanna pop up to the satellite. Nami ngifuna ukuphuma njenge-generate. Take you to my crew for diamond. Noma izitha zindida zingitshela mama. All I need is spirits ka Questa. Take you to my crew for diamonds. No music hasn't did that, I get a man. All I need is spirit ka Questa, ey. Now I wanna pop up to the satellite. Funo holy face, ipo holan. Uma umnyama, umhlophe. Now I wanna pop up to the satellite. Funo holy face, ipo holan. Uma umnyama, umhlophe. Ngizophumelela.
Ibambe njalo. Mzansi Afrika we. Sibeke phambili izophumelela Ibambe njalo Mzansi Afrika we Sibeke phambili uzophumelela Nawe 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 Uthuba ikhono lakho Sibeke phambili uzophumelela Yeah Zonke zazala zivumbethe Uthuba ikhono lakho Ubeke ithemba lakho kumdala uzophumelela Nawe, nawe, nawe Uthuba ikhono lakho Ubeke phambili uzophumelela Sonke zazalwa sombethe Uthuba ikhono lakho